Cause your cartoon, okay.
House of Badass.
Ay, 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 ay,
Hayo mazoe ya mianza galini Kifika kwa nyumba pote kajini Ama mazarau nitasema nini Kumbe unywe wewe nilewe mimi Hata kama unakesha we Kwenda kuniroga Mababu wamejua we Nenda uchume mboge Kankaba Kileta mawenge ni mada Nataka Na vumbi la kongu wamebana Nionyeshi mabukata mauna Hili hapa hili Mabukata mauna Takunyeshi minapita umuhumu Hili hapa inapita umuhumu Nionyeshi unabukata mauna Hili hapa hili Unabukata mauna Takunyeshi minapita umuhumu
Nikizama niokote Nipefiti ndio kesho ni kuote Wendio ganji staki ni sote Ika nairo na kupacho chote Guza, 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 guza Toto Una posti za foto Tena foto moto Naziota kwa ndoto Mambo yako ni moto
Jini anakula kabeti Mcharu kondo sipendi Na kwenye ligi ya kudeti Watu wengi wako pendi
Hamba, 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 ano Hamba, 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 ano
Kankaba, kileta mawenge ni mada Nataka na vumbi la kongwa mebana Nionyeshi unabukata mauna Hili hapa inabukata mauna Takunyeshi minapita umuhumu Hili hapa inapita umuhumu Nionyeshi unabukata mauna Hili hapa inabukata mauna Takunyeshi minapita umuhumu Hili hapa inapita umuhumu Kankaba kileta mawenge ni mada Nataka na vumbi la kongwa mebana